umuze wami ngithanda ngenhliziyo yami noma usukhule mina zonako zululame sandwa sami welulama
Tanda yonke imihla namalanga envela ngikho perfect ngikanti uyangibona anginama sweet amaningi futhi chama angilona lento yethu namangazi ukuthi izophelela laphi ngifisa ngathi ngangaphela ngoba ngishaya ngaphakathi ungabanaki bonke laba bathi bawu bawu uyazi why inhloso yabo vele ukubiza usathane angisoze nangelinye mina ngakubeka isandla kodwa ngiyakuthembisa ngenduku ngizokudalapha ngalezi zami isandla engizokuphatha kahle injabulo kuphela engifuna ukwenza ukhale abaziyo bathi uthando luyivela kancane uma ulitholile ngazo zombili libambe vele lento ivame ukuqhamuka ngokuhlala uthi uzoshaya udlule kanti elangena
ubuzaleduze kwami ngithanda ngenhliziyo yami noma usukhule mina zonako zolulame sandwa sami welulama
Nzimbe thandekayo kusho uma ibuthe zithupho kwayini uzuphalule imbuzo I fell for you long ago sifikile isikhathi ngibuthe uwenze noma yini ezovimba ukuthi ungiluze vula inhliziyo yokwengena uvale ngengidu khiye ulahle kude ngibe wakho wedwa ungiyuze ungiphansi ungikhothe ungiqabule umphuzu umunculo ngigetaze ngihlake ngijabule ube muhle noma uza kude ama camera kushuthe imanyungu bize baby boo say you love me too ngibiza ngenungu bize pencil muthanda Pikachu I'll marry you I'll make you say I do in front of my crew mfungis through cause I love you and everything about you
duze wami ngithanda ngenhliziyo yami noma usukhule mina zonako zolulame sandwa sami welulama duze wami ngithanda ngenhliziyo yami noma usukhule mina zonako zolulame sandwa sami welulama